Majesty. Chucky Beats.
Aye, 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 yo, aye, 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 yo.
Naona kana tetemeka nikikuona. Yani umenigusa pabaya. Unavoranu, unavoranu, utanitoa. Mikirema na simama na tupagongo. Kwangu umekuwa kadawa. Kizimbani, kizimbani umenifunga, girl. Oh yeah.
Wanapenda smile, ongeza dozi, ntoke shavu. Sia wapendi nfaiti, tweke gati, watokwe povu.
Toto fani yuko faini, zigo kwenye dela lote lote. Anavowai, anavowai, yo, unokata pila yote yote. Nataka ni kulinde kolibali, kolibali. Wakae mbali madalali, madalali. Nataka ni kulinde kolibali, kolibali. Wakae mbali madalali, madalali.
Furaha kuwa nimepata jiko, nimepata jiko. Kuachana kwetu sote mwiko, kwetu sote mwiko. Mina, mina, mina yeye. Ananipa, nampa, baka kilele. Sina, sina, sina wenge. Kwangu amesha loa, yani yuko ndembe ndembe. Ugomvi wetu kitandani pale katikati kwa dimba. Tunatibu wa maluwa, ni timbwili la Yanga na Simba. Nazama mpaka kisimani na nampa mike anaimba. Nakula bara mpaka pwani na nanenepa na vimba.
Nataka ni kulinde kolibali, kolibali. Wakae mbali madalali, madalali. Nataka ni kulinde kolibali, kolibali. Wakae mbali madalali, madalali.
Slicer. It's a real studio.